Kumusaza Kyaddondo okuwuliriza omusango ogw'obutemu oguvunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyuma nga agambibwa okutta abaana eggaba guzzeemu olwaleero. Kuzzeemu olunaku olwaleero. Omusasi waffe Betty Ziwamukisa Kasowole gyali.
Christopher Okello Onyuma avunaanibwa emisango ena nga gino gyonna gyekuusaako okutemula abaana abali wakati w'omakokomo n'emyaka ebiri. Era nga kigambibwa nti omusango guno yaguzza ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna omwaka guno. Olwaleero luyingidde olunaku olwokutaano ng'omusango mu maaso era ng'omulamuzi Alice Kumuhangi Kawuka yawozesa omusango guno. Oludda oluwaabi olwaleero lutegeezezza kkooti nti lulina abajulizi bataano abagenda okulumiriza Okello Onyuma. Omujulizi asoose olunaku olwaleero Emmanuel Odong ng'ono omusirikale wa poliisi avunaanyizibwa ku kwekebejja kamera ez'oku nguudo annyonnyodde entambula ya Christopher Okello Onyuma ng'ennaku z'omwezi ezilumu olunaku lweyasooka okujja mu kifo kino awakuumirwa abaana ekya Early Child Development Center okusaba ekifo ky'omwana we.
4.9 is Bunga, my lord. That is Has Bunga, then Bunga Market. It proceeds to Gava at 4.10. That is at 11:58, my lord. 11:58, seen at Gava.
So from Gava Trading Center, where did it go?
From Gava Trading Center, now it proceeds to the Renewal Circle parking yard at Renewal Circle.
Okuli omusango guno kukyagenda mu maaso. Kulwakinana munaana, akatonyeze munaana, CBS FM, nze Betty Zuwa, wano ku kisaawe, eggaba.